Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, kete kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Alal bare sappo e jena lewru utitani 2015 sappo e jeddi yamde jabbiri maslimaji chapan e nay e juy mi den tawa e der maison de la presse bamo ko jottino no do kabaruji du yumor way galo ganni kante wonto boggi jamde to on kompetitiv wi wakkati jono do won tiagal seeda ko ministre anni fali ko fali heedo go wakkati jono fati do wonno gubeno tirtode plateforme de nat le ngalure menak ngalure kidalde ko wakkati jono lamobe kalidu hen be ngadi gonginale fewde e ministre be bi ben tinno keddo do wono golleji muudun en di haybudi himbe lebe le lamu kidal ofu e mangal mudun wakkati jono lamu e ndar faabe ngi fodo wonono toke basi pintudo won le sa haleedi meedi indi hakkunde gube no tirtode azawad kanyo gube no tirtode plateforme de dum won hollitinde wi taw wakkati jono basi di yodi basi di dum won jallini di kebanaka dabareji illa arande ko njoto wobbe kolliti wi le hen ko wakkati jono dum won basi di ngadi le sa haleedi meedi indi so honju gongol an wade yimbe le malibe an kan watte le honju gongol le majjindube kolliti wi sa di hon ko ministre mabami anyaaji di so halnay lamu o ko dum wadda dum won tiidal laaji fewtude indi ko le leedi meeden di e kollitiwde dum wonon nyaaw bondereejo buubol wobbe do noddiri dum nyaaw sayi olo o hollitam wedu yaama dum wonon le laamu kay o le nokko no dirteedo kenya ba le majjudo litawi dum el nayo won ko odo nyaaw yaa e muudo wakkati jono laamu dum gonde fiide hen dabareji faabe jaa yalla hono be cekkito odo nyaaw fati lañe e leedi meeden di sekirabe wono kabaruuji mo dum e jogino do hande di bismillah modon e hedaade wakkati jono lamobe gongini dum wonono ko ministre ma wadi heddo ko wakkati jono fodi gubino tirtode plateforme den natale ngalure menakande le majjundube kollitiwili ministre tinno heddo e golleji mudun di haybude hono yimbele le saha leedi meedi indi fa yottodo yimbele kidalbe be kali dum le communiquer kede Ousmane Diko
noko kertindade ile jom fa watu goddo yo falade e hubugol basi do heewi bawdum waddande yimbe ngalure kidal le torra yo dum sabi o golle e wi minisma le nantingol kabaruji gouvernement holliti ko nandi titta e mimse fewde o golle ka salanaaki dum ko nay noko kertindado pilol kidal gouvernement wi anandarda minisma heddo e dow golle mum so rende yimbe kala golle keriantaku gaddo le hen fu waddanan kawral e deejeregal kuteji di galana gacha e hore andini metti ele o nokku kertindaado pilol kidal fad ak almahad secrétaire général mundu wi o golle wala manda o jamnaaki du rewrentinaabe aduna beedu bi basiji di laato sababu bonnitinde kaldal e kawral aljengal be bi e be tawda e ministre no warata fufa deejere warta ton kanyu e kala ko gouvernement mali wondi e daranaade
laamo wakkar jonebe ndar faabe ni fodo wonon toke basiji pintude le sa haleedi meedi ndi le majjudu fa hande be kala wiide dum hono yalla basiji pintude be bi hitawno hakkune jaleni woni ko hebanaka dabari illa arannobe kollitir wiide kanko ministre dum wono kuminido kabaru anka dum wono ni yirumeende leeyleedi meedi ndi mum noddirta Hamadou Konaté o kede ko Halidou do faccitango barke sise
dun wona fuɗɗiti gol basi so wiyama basi fuɗɗiti avion hono malfeɗe joƴinanoɗe so ɗe ɓanta ɗum ko waɗi ko rafi pamral ɗum saabi bini nde wolde nde wona dun wolde fewnade laamu o nde wona wolde fewnade kaldal e kawral ngal nde wolde hakkude jaaliñ e ko nesuji fina tawa wawawi biltude miɗe miila ana hani ko ɗum hanne lawol saabi de yonkiji wondi e mursede ɗum ko wondi e wadde ko ana wawi sakkede
ko ministre ma wonde falde heedo mudum wakkati jono dum wono hono yeso ngallur kidal de ko wakkati jono dum waddi halaji kewdi leeledi meden di malin kobe kewbe kulliti wiide pamay o do golle o famnaaki du le majjum hollitimbe wiide wakkati jono hono so ministre ma dum wono na ka walde adna ralla ndu sobe ngara faabe ngara hojnugol mabbe gol leedi meden den hante le gol do hojnugol fa hande dum won dunke ande ko kulliti wiide le hen ko saaje ko ministre ma bami dido anniyaaji so halnay laam me o kan hollitu wiide wakkati jono dum wonde waddude kutteji le ndima ko leedi meden di kanko no docteur professeur Mamadou Samake yo jengino jende do dowre leedi meedi ndi kede ko hal do en do faccitan barke sise
wattuma dabareji gondi e fiyede faabe motte kaborde mabbe de bante fa yottoyaade be nattine yimbe den di basiji kubbi don dun ana waawi laataade sababuji torroji deejere le Mali wattu fuunde kaldal e korangal wondi e nangude laawol dañan ko naati hen ko beydata tinnude kabar o yaade den ana haani ko gouvernement o kanyun e curobe dental leedi aduna be daro e darde mudun en faabe labbina ngabbe di bonandaji hom fuudun e mabbe miccintine e dow ko aadino ko en jelaaki dun laato sababuji mbirfunoji kaldal e kawrangal taggal leydi meden di yo leydi mawndi joginde fina tawaji kewdi mbawdi yubbodade e dabareji walde dental leydi adun ko mbawden suttade mbawdi laataade dabareji biltoji tidal laaji gondi e leydi meden di le wattu joni o sabide dabare politika ko mo minisma bami tawe ndarda e yamirojo gouvernement o dun dun an wawi laataade torra fewde e ndima ko mali o
sekira bodo mbali netri mi joji modo e hallame bemal anengal min noddirta phase facebook go tamani hande won nyaloma keejanaade le adnaara Allah ndu wonon balli guuji ngattede fewde do honon yimbeele be ngala bawde le majjundu do wonon be kolliti hono bawde de be gondi wadde wakkati jondi fa yotta yaade hono gollidi be gondi gollude fewde e hon leedel di tiida laaji ngoni e mudun bete hande be kolliti no de gorri le mali do hono wori barke sise
do mali do yimbe kewbe ngoni kasindinbe e balligu ko buri uynaay chapande joyon yimbe ngoni ciottube ila e lewru me bettindu ndu ko basiji di puddi ko union européenne beydi ko buri million ngaji temede jeegon faabe kebana wayde harande godunde ley sahal malingal dabare osha lintike ko buri million goto neddo be wayde harande ngoni e mudun le mabbe ujunaaji temede nay e sappoyon ana kasindini e balligu ko yaawi e o addadu su en beydi ko buri ujunaaji sappo e joyon sukaabe be haydere ngoni e mudun o sha holliti wide ko jaali e be yimbe fu e laamu tumbutu o iwata kasen dun be kolliti wide aydadu yimbeele be heedere ngoni e mudun be yawti kaddi horejo waldende kanko Tommy Lanzer o iwino mali do le balde bettide o holliti wide wayde harande de ana wondi e beydade so tiidal laaji sa hangal hebanaka dabare
be kolliti wide nyaw buubala bonde rejo wobbe do noddirimo sey olo wakkati joni wiama yama do wono nokki noddirtedo saka dugu leeyi do an kalaamu kenya bawle rezo kay le majjudu be kolliti do wakkati joni laamaano wondi dum wono wadde heejoji di be bihi be jihi hono yimbe nayombe o do nyaw yi e mudum be bidu be gollan golleji di dum wono yimbe gombe tombe heewbe pesati le hen faabe jayal hono be cekkirto di do nyawuji le laamu kenya baw kanko noddirtedo Burema Dumbi o jokko do won merto kenya bato kede ko haldo hen do faccitango barke sise
yogabe asobe ngaji di ana wonno e dow leful mayo ngo leedi yanke Vietnam goto ana wonduno e mabbe mo nyaw buballa nangi o waro jeewi ga suudu doktoro Kenya baddo doktoro en be jeewi mo be tawi buballa woni makko balle didi taggal mudun nayon wobbe kasen ngari be nyaw o nangi e ley on wattu doktoro gondo ton o Martini suudu mawdu kumanindu kabaru challal le leedi meden di fa yottoyade OMS e ley majjun be kolliti wide ngendindi ana haani pikkede nden be pi dabareji so be pikki gelle jetti ley commune Kenya baw pikkiriji di kibbayno doktoro o wino suudu kumanindu kabaru challal le leedi meden di be ngaran be kibbina pikkiriji di pikkiriji arandeji di kay fuddi
le henduɓe kollitiwide keñen ɗo bomako ɗo ɗum wonon kikiɗe keñen tan nokku noddirteɗo garanti buggu donno sotorma goto kañe ɗum woni en cas police goto litamede kamɓe luttidirto wakkande police o fuufimo nde o sali darade hulitamede so police o jokkimo le majjundu ɗum waɗi so yimɓele ɗiɗon keddi le hen wiyama kanko donno sotorma o ɗo yeehi ho yanidir toon e kokol ɗum waɗi sone yimɓele garanti bugguɓeɓe metta dow majjum sanne keɗe ko neɗɗo goto haali dow hen
kanko suka chauffeur o hoore mum heeɓi namnademo to nder gallam ko mbinmi holno waɗiri police naate makko o wimao adda kayitaji o hollata on ɗereji ngati on suflanimo a hollan oyimi hollata waɗi démarré noon fooɗi junngo mum ƴettitiri contal ko o ñifi ñifi o lew daro kanko no waɗi accéléré bon ɓe nangodirno eɓe cippira e valan he ɓe mbadda e valan o allah waɗi police o yiɗi waɗde retourné mobel ngel pour nawor 30 mètres to bandumen goni to allah waɗi o ɗacci godoron o noon awre ɓeɗo ne ngara e moto o feri ɗumen ɓe gam jadani wonki bo qeske kesone damal gallam ɗo allah waɗi o feri kesko o ari o naate ɓalal ngal
19 août 2013 19 août 2015 ko on duuɓi ɗiɗi min e studio tamani miɗen kokkon ɗo ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo sakiraɓe min beltiki dow moɗo sanne heɗademi fa hande kedde heɗademin ɗum won le mali fo e maggal muɗum so lanɗo jaaɓi ko waɗi fo suɗanta ko on
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni paabatoɓe studio tamani
sekiraɓe jeen loɗo ni le réseau ngaji meɗen ɗiɓe kollitiwi to Burem to ko fotiroɓe le capanɗe jeegoyom cowiɓe kañi e muyinoɓe kañi e ballira toon wakkati joni hono ɓe kaani haɓirde heeƴere fati heeƴere nanga sukaɓe mabɓe ley toon le majju dowlitaweɗe ɓe kokkama ñamduji kewɗi toon faɓe jeeyal hono ɓe kaɓirta heeƴere sukaɓe gaɓe ɗiɗo golleji walde nde wona jeeyal lamu ndeɓe noddirta sag kañum hokkidiri juuɗe e pam kañe Oxfam tokku jalato wolitaweɗe ko foti dogotoro en tem yamdere wakkati jono kanyen gondi e wadde ton kortal mu'e faabe pammine dum won hono pese kesin jaa ton debe kan habirde e deedi dogo le majjundu wakkati jono be pammine ton edo pese ngori yam edo pese wakkati jono edle laamu kuccala o le majje ngardan faado kaydo nokku noddirte tan anka nokku noddirte tan be noddiri nokku o tanku bene hollitawe do o do nokku an le laamu kay o bete hande wiama dum won hon doctor heere diidama to le deedo doctor o do hollitawe do wakkati jono kal musad aji ko be anni wattu le hen ko an yafa emilioji jetti cefa la nibo odo golle don walde noddirten antique sekrabe kaboraaji mawdi gonno do e mi hollitan on wiide tan be kollitiwiide caggal balde seeda communisme hollitiwiide wala waran wadde heedogo wakkati joni o fati do wono gubno tirtode plateforme de nata le ngalure menaka ndia ko le majjulama wadi gonginango fewde mabbe wittinobe kayba yimbe la gombe tombe fati danya ko yaltili hen wakkati joni lama andara fa lenno do won ibilisaji puntude hakkunde on yimbe la gombe le sa haleedi meden de gube tuugid lama wadde kanya gubno tirtode aza wadde le majjulama hollitiwiide yodo haba hakkunde jalini fina tawa ko hebnaka dabar illa arande hon dum won won honjotobe wobbe kuliti widdu sa ewi wakkati jono hon honju gogol wori e wadde le sa haleedi be den di fa fame yel heb anni hebe adi finnudu to malfede yama le majjun wajibu tan sina lamu male o wadde le hen fa jey yel heb adi imminde to malfede fa dum fame ne dum no dum wori le majjudu be kuliti widdu sa ewi hon ko ministre ma bammi anni yaaji falde heeda go tawe fey holli tay lamu bamako o ko yodum wadde kottiji goddi kase fewde endi mako leedi meden di secret me halni on wiide tan anka pam studio tamane 19 août 2013 19 août 2015 hikko dubi didi miden kokko on do kabaruji di min belti ko on sanne heda demi le malifu e mangal mudu fa hande kedde heda demi taso lando jabi ko wad le malifu humpata ko on kasen ko wad le malifu so do gonga tan min pammina o do bodo tawel le malifu e mangal mudu min kolita on widdu so lando jabi ko boyta ko kabaruji amen di min garanno hokkude do fulfulde do wonon wakkati beten le lewru septembre waro rundu